thank you, Allah.
Oh, yeah, I love you, yeah. Thank you, thank you, I love you,
yeah. Thank you, Allah.
Alhamdulillah.
Santana na chilling in my devil. Khamna ni kendru yo. Way am ya koko may wor ya sakku khutbu sama sakku waliw ak asama billahi kenn du yow lerna
is
wa ci ci biri bidiw te ko ci g